Quarantine kejani Nina mzinga tu sanitize kwa ndani Tufukuze mapepo tuchome mjani Yeah yeah Nishamwaga maua utanitambua Candle lights from the lighting girl Nikuonjeshe kamua
Overtime
Hakuna kutapa We walking overtime. Hakuna cha overtime. Hakuna kutapa. We walking overtime. Yeah yeah.
Umeishika ngoro, umeifanya nyororo. Sabuni yangu ya roho, baby.
Tena fantastic Unanidatisha kamoyo kaboom Bombastic Kwako nita stick na hiyo magic stick Nita korogeti Ukiovulate ni kupigia jikitu Situ populate Wapaki waki hate Wewe mdoli, machogololi Chaputafuta kwingine misioni And I will fight you to be your king yo Yeah, wewe mdoli, machogololi Chakutafuta kwingine misioni And I will fight you to be your king yo
Hakuna time, overtime
Hakuna kutapa We walking overtime Hakuna time, overtime Hakuna kutapa We walking overtime yeah,
Umeishika ngoro Umeifanya nyororo Sabuni yangu ya roho Baby